kuddwa omulabe owedde mwamanyi essuubi likendeera n'abakwetoolodde balabikanga bafuuse emmizizi ko gy'oli laba emmunyeenye ekyo ekyo evaayo ebiriddeyo bonna balina obwetaavu ebikusibye byonna bijja kugenda singa okiganya n'ekyalako mu nju yo tobana kutya Yesu mu nju mwali omulwanyi waffe ategeera ebiri mu mmeeme mukkirize naawe akyaleko gy'oli byonna ebiganye ebimuwe akusumulule tobana kutya Yesu mu nju mwali omulwanyi waffe ategeera ebiri mu mmeeme mukkirize naawe akyaleko gy'oli byonna ebiganye ebimuwe akusumulule
Jolie, you're not every girl, yeah, be more, I'll just move on.